simply about the like of baby.
Kamna kati ukitaka tutakata maji, kamna gesh leo ni kijani, tutapati hadi majirani. Uko plain hatujali, chakula ipo pilipili kali, juu of late baridi imekuwa kisirani. Jua ikiwaka bado tunaosha.
Jezi ready kuruka kiwanja, right. Na mindo refa rada safi kwa kiwanja. Aina makosa bebe, leo shere ni sheria. Karibia ukible kita kushomba kajia. Chueta imekubalia, takupa yote bebe.